Hotland Boy, Hotland Record.
Niko na demi na penda, ule demi mureho. Jine hena taka na mufa, ana pesa na mufa. Na kuhomba mimi kitu, anataka zile sabeni. Zote mina mufa, kwa sababu yehe mureho. Kutofanya makosa na samihe, kwa sababu mimi napenda. Nikike nyumbani pikengo, sura yaka na kuja kwa macho. Simulize napenda nani, anasema napenda mimi. Lakini shida yake ni moja, anataki kufike nyumbani. Kumbeleze tuende nyumbani, anasema maybe tomorrow. Oh baby tomorrow, kila sika anasema tomorrow. Lakini leho hi baby, kata kufike nyumbani. Oh baby nyumbani, badali ninguke kukiko. Mara mingi umedanganya, mara mingi umekula, mara mingi umechezea. Unafikira timi mjinga. Lakini mara hii, 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 mara hii hakuna mchezo. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii utafika. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, baby mara hii, mara hii afadhali nikufe. Oh baby, 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 baby. I say one band makes a bundle, as we are two we gonna make a couple. Don't forget about the past, cause everything is gone. Now let's talk about love, cause from here we are going home. I don't need any more stories, cause so days I won't go. Now what I want is one, that yes we are going home. So cause mara mingi umedanganya, mara mingi umekula, mara mingi umechezea. Unafikira timi mjinga. Lakini mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii hakuna mchezo. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii utafika home. Kila kitu nafanya, minafanya wewe baby. Kila mali yangu, zote mitakupa. Nataka tukae pamoja, umzali ya miwa doto. Sura yako mzuri, mzuri baby sana. Misitaki kuwashe, kwa sababu we mrembo. Lakini wacha mchezo, hizo za kiwanja. Mimi siyo mpiha, mwanaume. Mungu ndiye aliunda kwa sababu yako. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii hakuna mchezo. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii utafika home. Mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, mara hii, baby mara hii. Afadhali nikufe.
Young Jay-Z, Titan Boy, GMT Good Music Talent.